igitabo abahanuzi n'abami igice cya 11. Karumeli, Eliya yahagaze imbere ya Ahabu maze asaba ko Abisirayeli bose bateranira nawe ndetse n'abahanuzi na Baali na Ashitaroti ku musozi w'i Karumeli. Yarategetse ati, nuko none ntumirira Abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Baali uko ari 450 n'abahanuzi ba Ashera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Iri tegeko ryatanzwe n'umuntu wasaga n'uhagaze imbere y'Uwiteka. Bityo umwami Ahabu ahita yumvira nk'aho umuhanuzi Eliya ari umwami w'abami, naho Ahabu akaba umugaragu we. Mu gihugu hose hahise hoherezwa intumwa zihuta cyane zihamagarira abantu gusanga Eliya n'abahanuzi ba Baali na Ashitoreti. Abantu bo mu migi n'imidugudu yose biteguye kujya hateganyijwe ku gihe cyagenwe. Ubwo bari mu nzira berekeje aho hantu, imitima ya benshi yari yuzuyemo gutekereza ibibi bigiye kubaho. Hari ikintu kidasanzwe kigiye kubaho. Niba atari ko biri se, kuki bari bahamagariwe guteranira i Karumeli? Ni ibihe byago bishya bindi byari bigiye kuba ku bantu no ku gihugu? Mbere y'uko amapfa atera, umusozi Karumeli wari ahantu heza. Utugezi twawo turukagamo, twavaga mu masoko adakama, kandi utubande twawo twarumbukaga twari dutwikiriwe n'indabo nziza n'udushyamba dutoshye. Ariko ubu noneho ubwiza bwawo bwari bwaravuyeho bitewe n'umuvumo wateye ibyatsi n'ibiti kuma. Ibicaniro byari byarubakiwe gutambiraho Baali na Ashitoreti, ibitambo byari bisigaye bihagaze hagati y'ibiti bitagira amababi. Mu mpinga za kamwe mu tununga twari aho hari igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse bihabanye na biriya bicaniro byari bihagaze. Karumeli yari yitegeye akarere kanini k'igihugu. Abantu bo mu duce twinshi tw'ubwami bwa Isirayeli babonaga uburebure bw'uwo musozi. Mu ntangiriro z'uwo musozi hari ahantu hagiye hirengeye umuntu yashoboraga guhagarara maze akabasha kwitegereza byinshi mu byaberaga mu mpinga zawo. Imana yari yarasuzuguwe bikomeye kubwo gusenga ibigirwamana kwaberaga mu tubande twawo twari dutwikiriwe n'ibiti, maze Eliya ahitamo ko aka gasozi ariko kaba ahantu hirengeye hagomba kugaragarizwa ububasha bw'Imana kandi n'icyubahiro cy'izina ryayo kikererezwa. Mu gitondo cya kare ku munsi wari warumvikanyweho, imbaga y'Abisirayeli bari barahakanye Imana iteranira hafi y'impinga y'uwo musozi ishimishijwe n'ibiri bubi. Abahanuzi ba Yezebeli baza bashinjagira bambaye imyenda y'agatangaza. Umwami nawe aza mu cyubahiro cye, nuko ajya mu mwanya we arangaza imbere b'abatambyi, maze abo bantu basengaga ibigirwamana batera hejuru bamwakira. Nyamara imitima y'abo batambyi igira ubwoba kubwo kwibuka ko ijambo ry'umuhanuzi Eliya ari ryo ryatumye igihugu cya Isirayeli kimara imyaka 3 kitaragwamo ikime habe n'imvura. Bumvaga byanze bikunze hari ikintu giteye ubwoba kigiye kuba. Ibigirwamana bari bariringiye ntibyari byarashoboye kugaragaza ko Eliya ari umuhanuzi w'ibinyoma. Ibyo basengaga ntibyari byaritaye ku gutakamba kwabo, amasengesho yabo, gukorwa n'isoni kwabo, iminsi yo kwibaza kwabo, ndetse n'ibitambo byabo by'agaciro kenshi bitasibaga. Nuko Eliya ahagarara imbere ya Ahabu n'abahanuzi b'ibinyoma, ndetse yari akikijwe n'Abisirayeli bose bari bateranye. Eliya wenyine niwe wari waje guhagararira no guharanira icyubahiro cy'Uwiteka. Uw'ishyanga ryose ryashinjaga kuba intandaro y'umuvumo wari uriremereye, noneho yari imbere yabo agaragara ko nta kirengera afite imbere y'umwami w'Abisirayeli, abahanuzi ba Baali, intwari ku rugamba, ndetse n'abantu 1,000,000 batabarika bari babakikije. Nyamara mu by'ukuri Eliya ntiyari wenyine. Haba hejuru ye ndetse n'ahamukikije hari ingabo z'ijuru zimurinze, arizo bamarayika bafite imbaraga z'indenga kamere. Umuhanuzi Eliya yarahagaze imbere y'iyo mbaga nta pfunwa afite ndetse nta n'ubwoba. Yarasobanukiwe neza n'inshingano ye yo gushyira mu bikorwa icy'Imana imutegeka. Mu maso he harabagiranaga ubwiza buhebuje. Abantu bategereje ko Eliya agira icyo avuga bafite amatsiko menshi. Nuko Eliya abanza kwitegereza igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse, maze arangije yitegereza imbaga yari aho, maze avuga mu ijwi rirenga ryirangira nk'iry'impanda ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire. Kandi niba ari Baali, aba ari we mukurikira. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 18, 21. Nuko abantu ntibagira ijambo na rimwe bamusubiza. Nta muntu n'umwe muri iyo mbaga wahangaye kugaragaza ko ayobotse Uwiteka. Icyo gihe ubuyobe n'ubuhumyi byari byarakwiriye muri Isirayeli nk'igicu cy'umwijima. Ntabwo ubu buhakanyi bukomeye bwafasha abantu bose icyarimwe, ahubwo byaje buhoro buhoro, maze uko iminsi yahitaga indi gataha, bananirwa kumvira amagambo y'umuburo no gucyaha Uwiteka yabohererezaga. Intambwe yose bateraga bareka gukora ibitunganye no kwanga kwihana ku buryo bwose, yari yaratumye icyaha cyabo kirushaho gukomera kandi birushaho kubatandukanya n'ijuru. Ariko kandi no muri icyo gihe gikomeye bari barimo, bakomeje kwanga kujya mu ruhande rw'Imana. Imana yanga urunuka kutagira icyo umuntu yitaho no kutayibera indahemuka mu gihe cy'ingorane zibaye mu murimo wayo. Isanzure ryose rirebana amatsiko atavugwa ibiba biheruka mu ntambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi. Ubwoko bw'Imana bwegereye imipaka y'isi zahoraho. none se niki cyabagirira umumaro cyane cyabarutira kuba indahemuka ku Mana yo mu ijuru. Mu bihe byose byabayeho, Imana yagiye igira abantu b'intwari batunganye kandi nubira bafite. Abo ni abameze nka Yosefu na Eliya na Daniyeli badakorwa n'isoni zo kwigaragaza ko ari ubwoko bwayo bwihariye. Imigisha yayo yihariye iherekeza imirimo y'abantu bafata ibyemezo, abantu batazateshurwa ngo bave mu murongo utunganye w'inshingano, ahubwo nabazaba buzuye imbaraga y'Imana maze bakabaza bati, ninde uri ku ruhande rw'Uwiteka? Kuva igice cya 32 umurongo wa 16. N'abantu batazahagararira kuri iki kibazo gusa, ahubwo bazanasaba ko abahisemo kwifatanya n'ubwoko bw'Imana batera intambwe kandi bakagaragaza bakomeje ko bayobotse umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Bene abo bantu bemera ko ubushake bwabo n'imigambi yabo byumvira amategeko y'Imana. Kubwo gukunda Imana, bemera no guhara ubuzima bwabo. Umurimo wabo ni ukwakira umucyo uturuka kuri jambo, maze bakawumurikishiriza isi ufite imirasire iboneye kandi itunganye. Kuba indahemuka ku Mana niyo ntero yabo. Nubwo ku musozi wa Karumeli Abisirayeli bashidikanyije kandi bagahera mu rungabangabo, ijwi rya Eliya ryongeye kumvikana muri iyo mbaga yari icecetse rivuga riti, nijye jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bayali ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri, bahitemo iyabo, bayitemaguremo ibice bice, babigereke hejuru y'inkwi ariko be gucanamo. Nanjye ndatunganye ya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi ne gucanamo. Muhere ko mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka. Maze iri budusubirisha umuriro, iraba ariyo Mana. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 18 umurongo wa 22 kugeza ku wa 24. Igitekerezo Eliya yatanze cyari kiri mu kuri ku buryo batashoboraga kukirwanya, bityo babona ubutwari bwo gusubiza bati, ibyo uvuze ni byiza. Abahanuzi ba Bayali ntibahangaye guterura ijwi ngo bamuvuguruze, maze Eliya abaha amabwiriza agira ati, ngaho nimuhitemo iyanyu mfizi, aba ari mwe mubanza kubaga kuko muri benshi, maze mutakambira izina ry'Imana yanyu, ariko ntimucanemo. N'ubwibone bwinshi bwagaragaraga inyuma n'agasuzuguro, ariko bivanze n'ubwoba bwari mu mitima yabo yabashinjaga icyaha. Abahanuzi b'ibinyoma bubatse igicaniro bakirambikaho inkwi n'imfizi batunganyije, maze batangira gutakamba. Ubwo batabazaga izina ry'Imana yabo, amajwi yo gutakamba kwabo yumvikanaga yirangira mu dushyamba twari aho, ndetse no mu dusozi twari tuhakikije. Baravugaga bati, nyamuna Bayali twumvire. Abatambyi ba Bayali bakikiza igicaniro cyabo, maze binginga Imana yabo, biterera hejuru bigaragura mu mukungugu, baboroga, bipfura umusatsi, ndetse bikebesha n'ibyuma kugira ngo Bayali bumvire bagoboke. Igitondo cyararangiye maze bigera ku manywa y'ihangu, nyamara ntihaboneka igihamya cy'uko Bayali yumva gutakamba kw'abayoboke bayo bari barayobye. Nta jwi na rimwe cyangwa igisubizo cyumvikanye kuri ayo masengesho basengaga bakotsoye. Ubwo abo bahanuzi bakomezaga gusenga basakuza cyane, abahanuzi b'abanyamayeri bakomezaga kugerageza gutekereza uburyo bakoresha kugira ngo babashe gukongeza umuriro kuri icyo gicaniro, bityo batera abantu kwizera ko uwo muriro uturutse kuri Bayali. Nyamara Eliya yakurikiranaga ibyo bakora byose, kandi abo bahanuzi bakomeza kwiringira ko barabona uburyo bashuka abantu, bityo bakomeza imihango yabo y'ubupfapfa. Bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati, erega nimutere hejuru kuko ari Imana, yenda ubiriyumvira cyangwa hari aho igannye cyangwa se yazindutse cyangwa irasinziriye ikwiriye gukangurwa. Barongera batera hejuru bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza, kugeza aho amaraso yabereye imishori kuri bo. Maze ku gicamunsi barakotsora, bageza igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa wabitaho n'umwe. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 18 umurongo wa 27 kugeza kwa 29. Satani aba yaranejejwe cyane no kuza gufasha abo yari yarayobeje kandi bari baritangiye kumukorera. Aba yaranejejwe cyane no kohereza umurabyo maze ugakongeza igitambo cyabo. Ariko Uwiteka yari yahagaritse ububasha bwa Satani, kandi amayeri yose umwanzi yajyaga gukoresha ntiyari gutuma hari n'ikirimi cy'umuriro kimwe kigera ku gicaniro cya Bayali. Amaherezo abo bahanuzi basarazwa no gusakuza cyane, imyambaro yabo yuzuraho amaraso aturutse ku bikomere byo kwikebagura, maze abo batambyi batakaza ibyiringiro. Nuko barushaho gukotsora, maze noneho gusaba no kwinginga kwabo babyungikanya no kuvuma bikomeye ikigirwamana cyabo cy'izuba, kandi Eliya nawe akomeza kubitegereza bitayeho kubera ko yari azi neza ko abo batambyi nibagira amayera yariyo yose bakoresha, bakabasha gukongeza umuriro ku gicaniro cyabo yajyaga guhita atemagurwa. Noneho buba butangiye kwira. Abahanuzi ba Bayali bari bananiwe, bacitse intege kandi bayobeye icyo bakora. Umwe muri bo yatangaga igitekerezo, undi nawe agatanga ikindi, kugeza ubwo amaherezo barekeye gukoresha umwete wose bari bafite. gutera hejuru no kwivuma kwabo ntibyongeye kumvikana ku musozi Karumeli. Bahagaritse ibyo bakoraga bacitse intege kandi bihebye. Uwo munsi wose rubanda rwari rwiriwe rwitegereza ibyabo bahanuzi bari babuze epfo na ruguru bakoraga. Bari babonye uko bitereraga hejuru basakuza bakikije igicaniro cya Bali nk'aho bashaka gusimbuka ngo bafate imirasire yaka y'izuba bityo bayikoreshe mu mugambi wabo. Rubanda rwari rwitegerezanyije ubwoba bwinshi ukwikebagura guteye ubwoba kwabo batambyi, bityo rubanda rwari rwabonye umwanya wo gutekereza ku bupfapfa bwo gusenga ibigirwamana. Abantu benshi mu mbaga yaraho bahise barambirwa uko kugaragaza gusenga abadayimoni, maze noneho bategerezanya amatsiko menshi cyane ibyo Eliya ari bukore. Igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyari kigeze, maze Eliya abwira abantu ati nimunyegere. Igihe abantu bamwegeraga bahinda umushyitsi, yarahindukiye yerekeza ku gicaniro cyari cyarasenyutse aho abantu bari barigeze kuramiriza Imana yo mu ijuru, maze asana icyo gicaniro. Kuri Eliya, ikirundo cy'ibyasenyutse kuri icyo gicaniro cyarushaga agaciro ibicaniro byose birimbishijwe cyane by'abapagani. Ubwo yongeraga kubaka iki gicaniro cya kera, Eliya yagaragaje uko yubaha isezerano Uwiteka yagiranye n'Abisirayeli igihe bambukaga Yorodani berekeje mu gihugu cy'isezerano. Nuko afata amabuye 12 ariwo mugabane w'imiryango ya Yakobo, ayo mabuye ayubakisha urutambiro rweguriwe Uhoraho. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 18, umurongo wa 31 n'uwa 32. Ba bahanuzi ba Bayali Imana yabo yari yananiwe gusubiza baciwe intege nuko bakoresheje imbaraga nyinshi ariko bikaba iby'ubusa. Noneho barategereje ngo barebe icyo Eliya wari bukore. Banze umuhanuzi Eliya bitewe nuko yatanze ikigeragezo cyaje kugaragaza intege nke no kutagira umumaro kw'ibigirwamana byabo, ariko kandi batinye ububasha bwe. Rubanda rwari aho narwo rwari rufite ubwoba kandi rusa naho rwananiwe guhumeka kubwo kwitega ibigiye kuba, kandi rwitegereza igihe Eliya yakomezaga imyiteguro ye. Gutuza no gukomera byagaragaraga kuri Eliya kwari guhabanye cyane n'umwuka w'ubwaka no gutwarwa bitarimo gushishoza warangaga abayoboke ba Bayali. Eliya amaze gusana icyo gicaniro, iruhande rwacyo ahacukura umwobo maze ashyira inkwi ku gicaniro, abaga ya mfizi, inyama zirambika hejuru y'inkwi, maze ategeka abantu gusuka amazi menshi cyane kuri icyo gitambo no ku gicaniro bikarengerwa. Yarababwiye ati nimwuzuze amazi ibibindi bine muyasuke ku gitambo no ku nkwi. Barabikora. Yongera kubabwira ati nimubigenze mutyo inshuro ya kabiri. Babigenza batyo. Arababwira ati nimwongere ubwa gatatu. Barabikora. Bityo basuka amazi ku mpande zose z'urutambiro maze rwa rwobo ruruzura. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 18, umurongo wa 34 n'uwa 35. Eliya yibukije abantu buhakanyi bamazemo igihe kirekire, akaba ari nabwo bwabahamagariye umujinya w'Uwiteka, maze bararikira kwicisha bugufi mu mitima yabo bakagarukira Imana ya basekuruza kugira ngo umuvumo wagwiririye igihugu cya Isirayeli ubone gukurwaho. Nuko Eliya yicisha bugufi yunama imbere y'Imana itaboneshwa amaso, maze arambura amaboko ye ayatunga ku ijuru asenga yoroheje. Abatambyi ba Bayali bari bakotsoye biterera hejuru kandi bavuza induru bahera mu gitondo bageza bujya kwira. Ariko ubwo Eliya we yasengaga, nta magambo y'amatakaragasi arimo kuvuza induru yumvikanye mu mpinga y'umusozi wa Karumeli. Eliya yasenze nk'aho yari azi ko Uwiteka ari aho iruhande rwe, yitegereza ibiri kuberaho kandi ateze amatwi ibyo amusaba. Abahanuzi ba Bayali bari basenze bakotsora kandi bavuga amagambo atagiye umujyumwe. Eliya we yasenze mu buryo bworoheje kandi abikuye ku mutima, maze asaba Imana kugaragaza ko ifite ububasha busumba ubwa Bayali kugira ngo Abisirayeli babashe kuyigarukira. Umuhanuzi Eliya yasenze yinginga agira ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo kubwa ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Abantu bose baracecetse, habaho gutuza gukomeye. Abatambyi ba Bayali bahinze umushyitsi kubera ubwoba. Kubera ko bari bazi ko bahamwa n'icyaha, bategereje igihano cyihuse kigiye kubageraho. Eliya atararangiza gusenga, ibirimo iby'umuriro bishashagirana nk'umurabyo byari byamaze kumanuka biva mu ijuru bijya kuri cya gicaniro yari yubatse, bikongora igitambo, bikamya amazi yari muri rwa rwobo kandi bitwika amabuye y'igicaniro. Kurabagirana kw'ibyo birimo iby'umuriro kwamurikiye umusozi wa Karumeli wose kandi gutuma amaso y'abari aho atabasha kureba. Mu bibaya byari hepfo y'uwo musozi, aho imbaga y'abantu yari iteraniye yitegereza ikiri buve mu biri kubera mu mpinga y'umusozi, iyo mbaga yabonye neza kumanuka k'umuriro uva mu ijuru, maze abantu bose batangazwa n'ibyo babonye. Uwo muriro wasaga n'inkingi y'umuriro yatandukanyije Abisirayeli n'ingabo z'Abanyegiputa ku nyanja itukura. Kubera ubwoba no gutangara, abantu bari ku musozi bikubita imbere y'Imana itaboneshwa amaso. Ntabwo abantu bahangaye gukomeza kureba umuriro ijuru ryari ryohereje. batinye ko nabo uwo muriro ushobora kubakongora, kandi bemera inshingano bafite yuko bakwiriye kwizera ko Imana ya Eliya ariyo Mana ya basekuruza ndetse ko ariyo bakwiriye kubaha. Barangururiye icyarimwe bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Ayo majwi yumvikaniye kuri uwo musozi maze yirangira mu kibaya cyari hepfo yawo. Amaherezo Isirayeli yarakanguwe ntiyongera gushukwa maze irihana. Abantu baje kubona neza uko bari barasuzuguye Imana. Abantu bahishuriwe mu buryo bwuzuye uburyo kuramya Bayali bihabanye cyane n'uko Imana nyakuri ibasaba kuyikorera babikuye ku mutima. Abantu basobanukiwe ubutabera bw'Imana n'ubuntu igira bigaragarira mu kuba yarimanye ikime n'imvura kugeza babashije kwatura ko bemeye Uwiteka. Noneho bari biteguye kwemera ko Imana ya Eliya isumba ibigirwamana byose. Abahanuzi ba Bayali babonye ukwigaragaza gukomeye k'ububasha bw'Uwiteka bumiwe. Nyamara no muri uko gukorwa n'ikimwaro kwabo kandi bari imbere y'ikuzo ry'Imana, banze kwihana ibibi bakoraga. Bashatse gukomeza kuba abahanuzi ba Bayali. Uko niko bagaragaje ko igihe cyabo kigeze ngo barimburwe. Kugira ngo Abisirayeli bari bamaze kwihana barindwe gutwarwa umutima n'abari barabigishije gusenga Bayali, Uwiteka yategetse Eliya kurimbura abo bigisha b'inyoma. Abantu bari bamaze kuzabiranywa n'uburakari bari bararakariye abayobozi babo bari barabateye gucumura ku Mana. Maze igihe Eliya yategekaga ati, nimufate abahanuzi ba Bayali ntiyasimbuke n'umwe. Abantu bari biteguye kumwumvira. Abantu bafata abatambyi maze barabamanukana babajyana ku kagezi ka Kishoni, maze umunsi wabaye intangiriro y'ubugorozi bukomeye utararangira. Abahanuzi ba Bayali bose bicirwaho, nta n'umwe warokowe.